Shaya white wash niku believe. Utelela matota ngoba lento yakisikiwe. Induku mayifika nje wiphikise. Impi. Awunabo bayayisaba. Obani lava thintingala bezi. Obani lava thintingala bezi. Think this is gonna be a fist fight. Anginasikhathi ngizokuphisha. Ngizokhipha ku picture. Impilo same fisher. I hope we put a lily police. Bona se kwehla nebhokisi. Ngoba zothuma amabhasi. Bathi umsabu ngamazi.
Basukele ba. Basukele ba. Basukele ba. Basukele ba. Basukele ba. Basukele ba. Basukele ba.